nkwasɛm brini onua ɛbrɛ aso sɛ wobɛtie nkwasɛm ɔmɔde asɛ wobɛfrɛ wo biribi a ɔbɛwɔ no woasem wɔ sɛ nkwa asɛm ɛbrɛ adu ɛyɔmsomfo Akwa Hayford ɛna me ne mo bɛkyɛ asɛm yi ɛni deɛ mu mɛkyerɛ sɛ ɛbɛbɔ mpaeɛ ɔdomfo mɔborɔmufoɔ ade nyinaa so tomfo ɛde wase sɛ wamehunu nnɛ yɛserɛ sɛ wobɛhu da foforɔ ati sei Jai nkɔmmɔdie nyinaa hyɛ wo nsa ɔfa akoma ne adwene nyinaa de wonom hyɛ w'asombrɛ no ase ɛbaa wo mma ayɛ krado sɛ bɛtia w'asɛm yi wohu adi kyerɛ wɔ w'asɛm mu bade deɛ ɔne wɔ no wobɛyi wo ho adi akyerɛ no afa wo sɛ kristo ɛkra agye nkwa ɛna abade deɛ ɔne wɔ nso wobɛto no gyidie mu abade kora yɛn ne bɔ yɛ ho ban sononko ma ɛdɛm ne haw no amanne biara mmɛka yɛn yɛde wase ɔnoade yesu kristo din mu ɛna mebɔ mpaeɛ amen ɛyɛ mɔsomfo Akwa Hayford ɛna ɛne mu kyɛ asɛm yi sɛdeɛ a medi nkan ɛne mu kyɛeɛ no asɛm a me ne wo kyɛe mato no din sɛ draw near to God ɔmmɔden a sɛ wobɛbɛn onyankopɔn bɛ sɛ mebisa wo sɛ so sɛ wobɛn onyankopɔn anaa wobɛn onyankopɔn anaa bɛyɛ ane anaa daabi na ɛbɛyɛ makoma mu ɛdɛ ɛne ani gye sɛ ɛfiri saa berɛ kɔ no wobɛbɛn onyankopɔn mmom kyɛn sɛ wode wo ho bɛto wɔ nnipa so na ɛkwan bɛn so na yɛbɛtumi ɛbɛn onyankopɔn bɛ sɛ me ne mehwɛ akenka asɛm ɛwɔ Hebrifoɔ nhoma no ɛti adu ɛyi mu aduonu mmienu bɛ sɛ yɛti onyame asɛm ɔsɛ let us draw near with a true heart in full assurance of faith having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water yɛmfa nokorɛ akoma wɔ gyegye a ɛkyinnyee anim koraa mbɛn sɛ nnipa a wapete wɔn akoma ho ɛfiri ahonim bɔne mu na wɔde nsu korɔgyen adware wɔn nipadua onua ɛberɛ akenka asɛm yi yɛkan momma yɛmfa nokorɛ akoma ɔwɔ gyidie a ɛkyinnyee anim koraa mbɛn sɛ nnipa a wapete wɔn akoma ho ɛfiri ahonim bɔne mu na wɔde nsu korɔgyen adware wɔn nipadua amen bio me nua a wotie me Hebrifoɔ nhoma yi yɛana yɛpɛ sɛ yɛhu nea ɔtwerɛe ebi si yɛmfa ma pɔ ne twerɛ bi si apolo ebi si hwan ba ne nyinaa ɛyɛ onyankopɔn asɛm sɛ wei na ɛkyerɛ so wo na ɛkyerɛ yɛ wo ɛyɛ onyankopɔn asɛm a ɛkyerɛ kɔm a Israelfoɔ na ɛnɛ so aba bɛto yɛ ɛkwan a bɛtumi afa abɛn onyankopɔn no sɛ ɛsɛ yɛnya buroni bɛsɛ true heart akoma a ɛmu tie ankasa akoma a ɛmu tie onua yɛka sɛ akoma a ɛmu tie a na aseɛ ne sɛ sɛ w'akoma mu tie a yɛbɛka sɛ biribi de genuine faith wo gyidie a wokura no ɛkyinnyee biara ɛnni ho nea onyankopɔn asɛm ɛka no wode w'akoma gye tom na wogye di prɛko pɛ a ɛyɛ asɛm korɔgyen o ɛnyɛ common sense asɛm na yɛka wo adɔfo nom ɛkwan baako a ɛma yɛntumi mbɛn onyankopɔn paa ne sɛ ɛnɛ nyamesom no nnipa bi sɛ yɛde common sense na wɔ saa sense no ho a na ɛbɔ ma wo
Oh, ene nipa de na dwene bi ni ne hunu mu a wokusua ene edi e ti onyakopo asem ho etide eno ema unya the true heart say betini abe onyakopo onyakopo boye no opese ye ben no ene ti na wo kan mo se hu medi kan no Genesis no be biara na Bible no eka ne se onyakopo besere nipa ebre bia nyimre bia no nipa be di nkomo nanso sense nipa nya abone adwene ewo na koma mu no ente mo nipa ti ne ho firi onyankopo ehu ware na me kanfo ma ose se opese wo ben onyankopo wa nya akoma emutie na nya jidia ahotoso ewo mu ba ko su ni se ubenya full assurance odi wo hunyina abetu onyankopon so do ni pebe ke bia woni awehwe mu wo mu se de onyankopon asem eka woni a wutie mu pomodia se ene ni petie onipa chen onyankopon ene petie onipa chen onyankopon oh na dia bible na kan de ayana edubre bia ayesu wose wo de wo hodada na mo no bi baka no na nipa no e de na adwene na ode e ka kire ojidi chen se ode no hunyina atoso e chen onyankopon asem na onyankopon enti na have confidence in God's work nya wirishiman kasa ewo onyankopon ejuma ho ene yankopon ejuma yeye obi ho a onyame afrend but na dwene da baby fa na na dwene do yankopon asem so but me catch ho se onyankopon a wafre wo no ore mpao no ri nya wo nso da wo nso a wutie mi a minia bomodia se ubenya for assurance ewo yakopon mo se wafa kristo so kra je nkwa na bible so do jimi di na ewo dan kwa ewo dan kwa wan ne bon kwa yesu si do jimi di na ewo dan kwa minua ende me kaicho no kwere mo se no kwasem ni nya arishemu se ampa ewo dan kwa na wo ye kain people for human no eti do yume do nume no o se mo yenye ni pa aye se ya tu ye hu efri bone ho na ya makwan me di hira di yesu kristo mo ja no afro yen ti se di nsu kro jin e di hu hu ni pedue ni nyina ye mbo moden se ye bobo modin aye sade no na hye onyankopon den adofo no ye no ma be hye onyankopon enim nyam ma ye ho kwan ma ye ti ho en free nwo bebre ho na ye pe onyankopon wenu a uchi mi pomodin se wa chun ho firi wiase nom bia emfa nim nyam hye emba na wabanyame penikrasie akoko obe onino ene odi abebesre etimisre wa so benya kupon wa na otwe ben na ne pa e papa wa brabo onu ndufu bi etu nyu bi se chume be me nyankopon chume be o ma je nkwa fine ko nya se e jai wiashi noma emfamfa so die biara emre yen o me nfa e hu tu nyankopon so emom nchen se e de hu be tu wiashi enoma so nya utie mi sawfa kristo se ukraje nkwa ane wo bi sa se na be den na metimi aben onyakopo enyo ma na se ni panyi na se ni panyi na ebone bone so na kotia o so fa kristo so ka je nkwa bible si obaje nkwa enti bi ka fura di yesu kristo ma radi yesu kristo be wa se nua nso e bi chia menu menu ebone ka sɛ wɔn pɛm afa kristo sɛ wɔkra agye nkwa ɛna sɛ kristo bɛn na wobɛkɔ bi ɛsiane sɛ deɛ ɔwɔ asɛ nnua no so no ka kyerɛ yesu sɛ ɛnɛ sɛ wokɔ w'ahenni mu a ayɛ akae me yesu ka kyerɛ ne sɛ ɛna wobɛka me ho wɔ paradise onua fa kristo sɛ wɔkra ɛne wagye nkwa na wabɛn onyankopɔn sɛ wobɛn a ade nyinaa bɛsi wo yie nyamenhyira wo sɛ wayɛ krado na wotie nkwa sɛm yɛbɔ mpaeɛ ɛne membɔ mpaeɛ wade yesu kristo meda wo ase sɛ woasɛm aba me nkyɛn awurade menim famfo nsuo nyinaa kyɛ me na mfa wo sɛ mekora a agye nkwa ade wopia manyɛ ɔyera ba sɛ wobɔ mpaeɛ fa kristo sɛ wokra agye nkwa a awurade agye wo bible sɛ wode wa no pɛ mu ka a wobɛgye wo nkwa yɛ nsɛm tenten bebree kristo bɛtam abrabɔ so na mentumi ntena ase ma wo na metumi abɛn wo nyamehyira wo sɛ wabɔ mpaeɛ yɛ mesomfo Akwa Ilford ɛna mede asɛm yi ɛbrɛ mu fri Lifeword Media Ministry www.lifeword.org Be telephone number niye 0244-86-9499 0244-86-9499 Nkwa asɛm ɛna ɛde abrɛ wo nyamehyira wo sɛ da foforɔ so yɛbɛhyia nyamehyira wo daa bye bye.